Niwaulize tena mawaziri, wakati tukizunguka mimi pamoja na waheshimiwa wote, tulisema tutapatia vijana ajira. Hatuwezi kuwaajiri wote kwa county government. Lakini mkiwapatia tenda, watakuwa wanasonga mbele kama vijana. Tayari tumesikia katika department zengine, tayari machief officers wamebinafsisha. Ni hela mnatoa, hiyo na mwanijua. Nasikia katika department zengine, chief officers tayari tena wamezi highlight ni zao wenyewe, kampuni zao.